Double Jesus here. Lee Click, baby. Tough Gangs. Jay Paul.
Nikurta kuguma ku isenka kumuhanda ugana gatenga tena gitari yanje y'umukara ndacyakina n'imirya myaka yihira itari myinshi ntacyo ntayoka utarama yasuku dore kuboza ndahari ibyisari ya centre simple vuzuza ubyumva kizo twariho nabi nta kundi guhitamo twariho na nubu turagaragara inguma z'amateka tugushuku na batata dose sarente ibaze nawe kumenyana n'umufati imwe mwarashakaye hari ibyo mbona bikasika for example historia mama Christian wibaruta tagiye kubise business ye zaryoshye kabura umwanya wo kuzasama nubwo kuzatwita kagana amazu yabugenewe akoresha ahungu nakobwa batigeze ibere rya nyina nishano nicyo kisigaje hano amaso yandaraye ndebe ibyo ubona nawe gira gutya ngibeta nkegura agatabo k'amaganya kuzibiziga by'amarira kugeshimura takaramo arahiriwe cyane wita ku by'ubuhanga rap koza abasobanukiwe akanarinda asaza n'ubwenge
sinzi wabishatse kuzakura urugendo ari ntani mamba nisanze ahantu nk'umucakara w'ikaramu sinashatse kuzakura urugendo ari ntani mamba nisanze ahantu nk'umucakara w'ikaramu
hari igihe bakeka ko wenda turi bamwe babona dusangira za susi na za susa bagakeka ko wenda uko iki byagenze hari na kutumva rizaza ashwita ni nk'uwa mbwa ni winter akayanga n'ababona dusangira ingange bakutwitiranya ni bamenya abo bari kumwe nabo bazifuza kutugarukira wenda batatuyoka abinjiji byababera umutwaro uremereye cyane abo bo mufite kese mwe mubashe kumva izi slangs kigali umurwa uzunguruka amabezi ukwishinze yazubara kwihanga izuba riva akaba wabonye ishitampa kampara gata wanasubira ku isuka muri itonde rubyiruko dore inyumu twasyase nyinshi isanse gushya imyaka yikubura ari myinshi ntizatwasa twanze kuzatamba ibitambo by'ibyibano ngo wenda tuzigire ikuzimu kwa nyamuzinda twirira iby'ingorore ngo burya abazimu barya iby'ubusasi nk'abazima bajya ku isoko twe nta kandi twigirira mbere yo kwigotora reka dusike imizingo y'ibitabo kuko umuntu atazabazwa amasuno amamodoka yasize ku isi ahubwo ko wazirikanye cyane iby'iherezo ryawe kandi ko wari mu bakene ugatanga utitangira itama
sinzi wabishatse kuzakura urugendo ari ntani mamba nisanze ahantu nk'umucakara w'ikaramu sinashatse kuzakura urugendo ari ntani mamba nisanze ahantu nk'umucakara w'ikaramu
mahomis twakuranye ntitwararinda rimwe kuko ntaje uko mwakuze mwaketse ko byarangiye kuko mama yarakenye bihagije mwakekaga ko wenda nzapfandira ubebe mani byari indoto nabonye umwuga neza laisse moi simple ku muhanda niho nshaka aho nibonera byacitse nkashyiramo rinete isisengura aho izuba rirasa rikarinda rirenga mpicaye nshirira amarenga imisozi idashaka kuntega amatwi hari ukuntu mbona byanze ngafata ibawana wino nkasiga burya inararibonye ifuka ibyizi intoza ntitwirarira twe tuba mu bitekerezo ntikigenda n'ibiguruka twe tugendera ku itaka marayika undinda umpe hafi muri ibikombe amahoro y'imana be kuri tafu n'igihugu cyanjye ukomeze kuturinda ibiza n'ibisazane uduhe kwimenya no kumenya iby'impamvu twasigaye hano hato tutateshuka tugazonga umugambi wabikoreye dore nakwetuye inkweto ngo nkwegere nziko ugutinya ntacyo yikanga sura mu nzozi umbwire icyo mbwira isi ye none nandike ibizacanga abapfayongo mana
sinzi wabishatse kuzakura urugendo ari ntani mamba nisanze ahantu nk'umucakara w'ikaramu sinashatse kuzakura urugendo ari ntani mamba nisanze ahantu nk'umucakara w'ikaramu
Nago nyiri njyenyine, qu'est-ce que tu vas faire?
C'est quoi?
Je kunwara iki?
Nacho.
Nago nyiri njyenyine, reba inyuma yanjye.
Reba,
abaraperi ni benshi cyane.
Tough Gang,
the Gospel Gangsters.
Jay Paul,
Tough Gang for real.
Aye.